Segmento musomi wa matayo Omulimu okunsasuza obuwanana Kuba kuba muziki gwa Yesu Zipana pititi Waliwo ebintu bye sikyakola okusinziira ku sitandadi mukama gy'antaddeko Tunuulira omulogo ne musasira Tamanyi balabe bange kiki kibatuukako Saasira alowooza okunnemesa Kampala nga wesaasira bawagizi bange Waliwo abantu bye sikyakubira Waliwo n'essimu nga benjira abantu gantuge N'ebikubo bye sikyakwata Natale kyekanyaza Anti ex wange gye yasengukira Mu biviiri n'ekijoozi kya Arsenal Anzijukize nako yali musematalo w'okubiri Kati nasengukira nasana gye ndabidde ku bulungi bwa Mukama Ayibambe, ayibambe Wabula Mukama olina amaanyi Yamawe, yamawe Nango nfudde w'amaanyi Ayibambe, ayibambe Wabula Mukama olina amaanyi Yamawe, yamawe Nango nfudde w'amaanyi Okuva ku makya kati ziri mu kkumi Tuzina busingi lwa nsonga nga ssatu Esooka soma matayo mwenda bi Eyokubiri ndi mugagga tubi Ekyakasatu nankundira kimwe Ayibambe nankundira kimwe Yangambye nondeko ku kashi n'ekyeke Kawulanga n'ekyeke Oba kutuma baferi yogezanga nonsongako Oja kugwa mu taxi maxado Wabula Mukama olina amaanyi Nango nfudde w'amaanyi Oluusi nebuuza oba nzani Tani Ayibambe Wabula Mukama olina amaanyi Yamawe, yamawe Nango nfudde w'amaanyi Ayibambe, ayibambe Wabula Mukama olina amaanyi Yamawe, yamawe Nango nfudde w'amaanyi Wabalagama tuliba mitwe Chofona babi tukola bibalumya mitwe Yagala nfune yabakubiba kerenga chinana Kumunana Kurekerere nga tumuwana Nga tumuwana Okuva ku makya kati ziri mu kkumi Tuzina busingi lwa nsonga nga ssatu Esooka soma matayo mwenda bbiri Eyokubiri ndi mugagga tubi Ekyakasatu nankundira kimwe Ayibambe nankundira kimwe